Good morning, good afternoon, good evening. Hope mnanisikia fiti, man. Welcome to yet another episode of Tuesday. Hii series by the way, Tuesday tuite nini? Hii series ya Tuesday sijui tuite MT, M for media and T for Tuesday. Alafu ya Thursday tuite BT, B for branding, T for Thursday. Alafu M, okay. I brand stuff. That's my work. Eno mekuwa aje. Hii ni testing before ni recording any episode. Lazima ni test kwanza nisikie kama audio iko fiti, nini kila kitu kwa sawa, sauti yangu iko clear, hizo mavitu. Na hii background music kidogo ina shout. Anyway. So, as I was saying, nilombia Tuesday bana ini place, nitoko nongele music, podcast, movies, design, art. Technically, tutoko nongelelea media. That's media to me. That's mtu akisema media, hizo ni vitu nne zenye zo kuja kwa kichwa yangu, of which ya nne yenye ni design. Napenda kui break into art and design. Ni breaking into, at least mtu akiniuliza what am I, naweza mu explain ya side zote mbili. I'm both a graphic designer and I'm an artist. Artist like wa kuchora, si wa kuimba, but naweza kuwa kuimba nikitaka. Anyway, mmekuwa aje man? Habari ya masiku. Hope mko fiti. Hope mnafanya fiti. Hope mko bie. Habari tutumie wa gari. Kidogo. Najua mtasikia pale kama makelele. Kuna kale kama maka. Makarena. Anyway, mmekuwa jamani. Hope mko fiti. So leo manze nitaka tuongelele why I am a graphic designer, or technically why I am a creative designer. Nikiambia mtu mimi ni designer mwenye write code, mwenye design packages, mwenye design posters, nini. Hiyo definition itakuwa so long. Like nikianza kudefine who I am, itakuwa so long. So mi upenda kujidescribe na the shortest word possible. Na the shortest word possible ni illustrator. I illustrate stuff. And I illustrate to give brands visual, I'm a visual, whichever works best. So today manzi nataka tuongelele why I am a creative designer, or rather why I am a graphic designer. Why I do design, why I do graphics. Tutoko nongelelea art and design, tutoko nongelelea shule nye nilienda for design, tutoko nongelelea perception ya Kenya as far as design is concerned. Juyo, as much as mu fanya design, nakonga nime target fast moving consumer goods ama fast moving consumer products. Hiyo ndo place yenye nime focus kabisa. Juu hiyo ndo place yenye itanifanya mimi kama designer ni graffiti, especially kama package designer ni graffiti in my niche. So hizo ndo vitu zenye tutakuwa tunaongelelea leo, na sijui, but you just breeze on. Kama umewatch Snowpiercer, ile series flani ya humanity na kuanga threatened juu ya baridi, ati kulikuwa na global warming. Alafu anyway, I'll be recommending movies that you guys should watch every Tuesday. Juu hiyo ni media. So movie yenye na recommend leo bana, if you're a designer, ebu watch Abstract. If you're a designer or rather creative, alafu if you're just a content consumer, ebu watch Snowpiercer. But if you're both movies can do. The one Abstract yoni documentary iko Netflix. Snowpiercer bado iko Netflix. Na hiyo ni movie. It's a film, it's a series. A very captivating one. So manze today itaopentia story mobe nye na news. Leo itabidi kwanza ni mwambia how I became an illustrator that does graphic design and branding stuff. Mi story yangu ya kukua illustrator inaanza way back in pri. Actually itaanza hata before, kuna place flani Kenya nitonga Kapkagaon. That's where I was born. So Kapkagaon, I used to go to school. Si ati juu nilikuwa nimefikisha age ya kusoma. Juu, as far as I can remember, Kapkagaon, nilianza kuenda Kapkagaon when my... Nilianza kuenda Kapkagaon kama mzae tu ndiye ameanza jobo. Wacha tuseme, kama ndio mzae ameanza job, ameanza job kufanyia hiyo base ya Kapkagaon. Na nilikuwa naendanga chuo juu hakuna msee mwenye nilikuwa nabaki naye home. Kucheza naye. So mimi nafuata wasee chuo. Nikifuata wasee chuo, wazazi wajui nimeenda chuo, anajua tu ah kijana ameenda mrando. By the way nili itabia kuranda randa. Ah niliweza kitambo. So kijana nimeenda nimechapa mraundi nikakumbuka my relatives wenye wanasoma hapo wenye ni mawahata. So naamua ni pop in the school. Na pop in the school. But mostly time yenye na pop in the school ilikuwa kitu sana hapo. Watoto nasari wameendea uji yo time. Walimu wako na wamepelekewa chai. Alafu students wako break. Hiyo ni time fiti ya kupop chuo. So mini kipop nimeenda kusalimia watu. Watu wangu sikuwa na wapata. Maybe mmoja anacheza futa ama mwingine anacheza kati. Hivo hivo so kidogo kidogo ningejipata tu nacheza na watu hii. Kumbuka sisomi. Mimi ni kijana tu mdogo. In fact I'm so young. Compared na wala sinu kwa nasa. Hii ni 90s yo. So hii time, kijana nimesho hapo chuo. As a kijana mdogo, nitaanza kulilia staff. Nitalilia book, nitalilia food, nitalilia desk, nitalilia. I will cry for everything that I want. Na nikuwa napatiwa juu. We ni mtoto mdogo, watu tend to assume watoto wadogo. But mi hiyo time sijui mbona nilikuwa nalia. But nilikuwa nalilia vitu. So kuna siku fulani yenye nakumbuka fiti nilikuwa nilipelekwa ngadaro ya nursery. Nilikuwa dara ya nasari, nimeka hapo, nikaanza kulia, nikaulizwa nini, mwalimu akafikiria nataka peni yake ilikuwa ya red. Sasa kanipa peni ya red, manze mimi sikuwa nataka peni ya red, nilikuwa nataka penseli fulani, nimeona nayo mbogi hapo kando, hiyo ndo nilikuwa nadai. Nikalia, di mwalimu akanipatia penseli, so lucky for me, ama kitambo, sijui siku hizi kama walimu kwa hivyo, but kitambo, mode wa nasari wa Kapkagaon, that madam alikuanga na pencils. Alikuanga na kuja shule na pencils. So hizi pencils alikuwa na gawianga students. Sijui kama wamefanya fiti ama sijui logic yake ilikuwa nini. But alikuwa na gawianga students au watu wake wa nursery. So kijana mimi pale mamluki nimelia bana akanipatia penseli moja imeitikia na ni refu niko na raba hapo juu na unajua venye red na yellow kwa penseli na kale ka silver goldish, si hata silver, the goldish metal yenye ushikilia raba, yenye na joiningi penseli tu, ina joiningi penseli tu raba, hapa penye nafanya, nimekumbuka thumbnail ya episode, sijui ni kiko hiyo penseli. Hata, by the time ine, tunamaliza episode, tutakuwa tunafikiria, tunaeka nini. So kijana bana mimi nikalilia penseli, nikapatiwa penseli, akanipatia nadi book. Ah, venye nilipatiwa book, nikaanza kuchora zeros. Sikuwa najua kuandika anything, zero ndio ilikuwa the easiest way. Oh, unachora makolokodio ni zile kuchokora. So kwa home kwetu tunasemanga mtu mwenye uchokora hivyo hivyo, mtu mwenye kuandika anachokoranga makolokodio. So nikiwa mkidi bana kijana nimechokora pale makolokodio. Kolokodio zangu, nimechora maziro zero, nikiwa nimeenda daro ya naso. Siyati nimeenda chuo, nimepop into kwa class. Kwa nimechora hizo maziro nikajendea. So as far as I can remember, my drawing ilianzia hapo. Si my learning. My drawing ilianzia hapo. Hizo ni vitu za kwanza zenye nakumbuka nishaichora. Hizo zero zero. Alafu, nikiwa mtaani bado nakumbuka unachiki tractors. Kuna msee fulani, family friend, wetu wacha tuseme godfather wa mi. Actually, wife yake ndio godmother angu. Sijui kama yeye ndio godfather, lakini mjonga wife yake ndio godmother angu. So, wife yake anaitwa Rosbella. Rosbella bana walikuwa na tractor. So, hii tractor yao ni mchana, ni Kapkagaon, kuna vumbi, kuna tarmac. Hii tractor yao imetoka kudeliver sijui maziwa nini ikifika mtaani, ikirudi mtaani kitu saa sita, imekuja na vumbi. imekuja na vumbi, like base ya tractor iko na vumbi. Mimi ni mtoto mdogo hiyo time na kula mchanga at the same time na chora kwa mchanga. Juu hiyo ndio ilikuwa my first canvas. So kwa hii tractor pale kwa base ya tractor kwa trailer ama tu on the sides of trailer, si imebeba mchanga ima truck mchanga hiyo vumbi. Mimi ningeenda nichore hapo na kidole. Nilikuwa nachora tu na kidole, kitu yote yenye inakuja kwa mind. Basa mara kwanza nilianzanga kuchora until nika taste hiyo vumbi. Hiyo vumbi imechanganyika na petrol. Kuna venye ilikuwa inanuka nikiwa mtu hii na naonanga bado watu hii upenda. Kuna boys wangu fulani kuna mkidi. Nga mkidi banaki kula mchanga na murumia tu. Najua huyu atakula mchanga for a very long time. Ni ka medical problem. Mtu anakuanga sijui akilack iron, si hata sijui anakuanga akilack iron. That's a pregnant woman bado ufanya the same. Or you crave for your mchanga juu una lack iron kwa mwili yako. So mimi hapo ndo penye nakumbuka nilianzia my illustration. At that time siko najua ni illustration, niko najua tunachora ma cartoons. Unachora zile 002 alafu unaweka vijiti for the boy, unaweka rectangle for the lady. Man, yote miote sikuwa najua hata nita end up kukuwa illustrator, kukuwa digital illustrator, leave alone traditional illustrator or traditional artist. So nilikuwa naendanga tu hivyo pole pole na learn, na mimi ulearn mostly through visual. So as I was growing, tukahama hiyo base, tukaenda base nyingine, nikaenda another school inaitwa Terige. So nikiwa Terige tukuwa nachoranga magari. Chora magari na mabishte, lakini hiyo ikuanga fiti vile juu iko competitive. Tukuwa nachora magari juu at least magari tulikuwa tunaziona lami ilikuwa inapita hapo karibu. Nikiwa Kapkagao ningekuwa tricky kuchora magari juu lami ipiti hapo karibu. Vitu zenye mchora mostly zinakuanga influence through vitu zenye mekuwa nikikonsume. So by the time kwa nachora magari nika transfer nikaenda another school. Kuenda another school ilishule nilienda inaitwa St. Peter's Upper Class Academy. Now, those of you wenye wako Kapsabet na mmekuwa Kapsabet all your life ama for a better part of your life, mnajua na amanisha nini nikisema St. Peter's Upper Class Academy. Man, hiyo si shule hivi. Competition ilikuwa hiyo shule mazi ilikuwa tu amazing. Ilikuwa tu amazing yani. So nikiwa St. Peter's Upper Class Academy, huko ndo nilipatana na maboys. Kuna boys fulani walikuwa wanaitwa Gideon. Hey, this guy used to draw. But yeye hakuwa anajua na draw. Gidi, the last time I checked, ati yake alipeleka kwa saloon industry. He has a barbershop. Yeye na mabishto wake. But yeye alipeleka hapo ati yake. Na wasi wengi wenye tulisoma nao wenye tuliwaifanya kuchora na wao, they always end up in artistic world. One of them who tulisoma naye nikiwa the last school I was in primary, yeye alikuwa anachora sana, but he was so creative. Na ungeona creativity yake through handwriting yake na vitu zingine mingi. Yeye alienda kuwa architect among other people. So hapo nikiwa St. Peter's Upper Class Academy ndio ati yangu ya kuchora magari ilinibamba. Juu by then nikiwa mtoto sikuwa najua niko depressed. Sikuwa najua niko na shida na jaribu kuescape through something. Hii ni kitu nilikuja nika note baadaye, nilikuja nika saidiwa kujua baadaye. So nikiwa mkidiba na challenges tu zangu za life za kukua mtoto mdogo na kugrow up, ndio zilikuwa zinani draw too much into drawing, especially drawing cars. Nikiwa sasa hivyo mdogo nilikuwa nachoranga cars na tukuwa i-own gari tukiwa tu hii. Hata saizi ya tu-own gari. Oh, sijui kama mzee ana-own by the time utakuwa mnasikiza hii episode, lakini sitakuwa fiti ya ki-own yake. Ama kijana mpeleke. Anyway, I digress, but itakuwa fiti sana. Anyway, kama we ni client wangu na unanisikiza, tafadhali, just know I need to buy my father a car. So whenever I'm quoting a price, uone hiyo price ni kama nimekufinya. Yo, sija kufinya. I have considered your business and I've considered my needs. In fact, if I'm quoting a price to my client, na pay attention to what I need. So unataka design, mimi niko na my needs, hizo ndo nataka. So my needs ndo na quote. Na it's very good, tuna record the podcast juu. In future, I'll be referring people to this episode. I'll be referring my clients to this episode. Juu inaniongelelea tu mimi na how I do my design, how I became a designer. So kijana mimi nimeishi kugrow, nimekuwa nikisoma visually juu creative art ilitolewa, art and craft ilitolewa. Hizi ni vitu zenye shule nilienda shule kufanya hizi vitu. Mimi sikuwa nimeenda kusoma vitu zingine, man. Mimi sikuenda kufanya hizi vitu zingine juu mimi nikigrow up nilipata mzee wangu akifanya carpentry. Mzee wangu ni doki, mzee wangu ni public health officer, but nilimpata akifanya carpentry. Kidogo kidogo, after nimeanza kukua mjanja, nikanot. Mzee wa mi, watu wakiendanga kudoz, ye uchora, ye ufanya urban planning, ye uchora manyumba, ye uchora hizo plan za mahao. So nikanot, mzee wangu anakuanga na skill ya architecture. Na penseli zake zilikuanga fancy, HB. Hizo vitu zote nilikuwa na learn visually. Hakuwa ananifunza, mtu yote hakuwa ananifunza, nilikuwa na learn tu tukisonga. So nikiwa primary mazee, the fact that hakukuwa na art and craft na creative art, 844, mazee ilikuwa imeni fuck up. Nilikuwa nasoma tu hizi vitu zingine, junafaa kusoma, mtu amalize shule, but me, frankly speaking, if I was in another country, under different circumstances, niko sure ningekuwa one of those guys mwenye alienda, wenye walienda art school. Lakini juu tulikuwa kwa 844, ilibidi nime learn art the hard way. So interesting ya art ilikuwa fueled mostly na books zilikuwa napata kwa library. After nimetoka Terige, nikaenda St. Peter's Upper Class Academy. After St. Peter's Upper Class Academy, 205, nikachange nikaenda Cheptiret. Now Cheptiret is where I developed most of my talking ability, ama tuseme communication wase. Ni Cheptiret was totally new. Nimetoka shule yenye ni competitive, nimeenda Cheptiret. Cheptiret iko along barabara. It's one of the primary schools zenye zilishape part of me, a big one. So 205, 206, 207 ilikuwa Cheptiret. Actually, nilienda Cheptiret nikiwa class 5. Nilienda Chapter kwa class 5. Niyo class 5 nilikuwa class 5 to 6. Oh yeah. Also nilienda 206 Chapter. Sikuenda 205. 205 bado nilikuwa St. Peter's. St. Peter's nilisoma 204 na 205. 205 nikatoka St. Peter's nikienda Chapter. So Chapter nimesoma 204. Nimesahau kitu, nilienda Cheptiret class 3. Oh yeah, nilienda Cheptiret class 3 ilikuwa 204. So 204 Cheptiret, 205, not Cheptiret, St. Peter, sorry. Pause, acha nianze tena upya. So 2004, kijana nilienda St. Peter's Upper Class Academy. Nikienda St. Peter's Upper Class Academy, I was going there to repeat. Kumbuka nimetoka Terige. Na by the time kwa natolewa Terige, kijana nilikuwa nimekuwa number 72 out of 72. Twice. Yani term 2 nilikuwa number 72 out of 72. Term 3 nikakuwa bado number 72 out of 72. Kumaanisha, just in case watu wawili wange transfer into Terige Primary School, watu wawili, hiyo ningekuwa number 75 out of 75. Nothing could have changed. I was stupid. Sikuwa na rada anything yo 2004. I was deeply in my own world. I was deep in my own world. So kijana kutoka 204. So 204 sinu mengi St. Peter's. 204, 205, 206. Nikiwa class 5 ndo nikatoka St. Peter's. Nikenda Cheptiret. Cheptiret is a primary school. Cheptiret ilikuwa karibu na home. Hii nimetoka boarding, sasa nimeenda karibu na home. Kuenda karibu na home now, Cheptiret is where drawing Mercedes Benz. C class ama ni E class, one of the two. Wacha nitarudi niangalie hizo paper, some of them zayako nayo. Ni nilikuwa nachoranga Mercedes gani, lakini Mercedes ndo zilikuwa zinanibamba juu ya headlights yake. Yeah. So nikichora hizi Mercedes Benz back in the days, hiyo 2006, hiyo 2007, mimi I was doing them as therapy. Every afternoon, after tumepika afternoon, tumemalizana na job ya nyumba, basically mimi nilikuwa nafanya kazi za nyumba, mimi ndo mbidi home. So after nimefanya hizo shughuli zote, kijana ningekaa chini na pepa na penseli na gazeti. Jizi magari zilikuwa gazeti za classified kwa gazeti. So after nimeangalia maad, maposters, manini kwa gazeti, colors, nilikuwa nafika ngeo pati ya magari na chora gari. Na gari nilikuwa napenda kuchora ilikuwa nga Mercedes, man. Mercedes ilikuwa na kafiti. But tukiwa bado St. Peter's, nilikuwa napenda kuchora Akamba bus. Episode 2 niliwambia kuhusu story ya Akamba bus. So Akamba bus tuleza kuchora kama rectangle. Na it is the first time I imagined gari ikiwa na taya mbili ya mbele. Kwa kichongu sikuwa najua ukifanya steering, like time una steer a car ama vehicle, especially kubwa kama mabasi, hizo 72-seater, taya mbili itakuwa abama. So one of the things zenye nishai chore nye nakumbukanga, hata saizi bado neza kachini ni chore, nilichoranga basi yenye nyuma iko na, ndio iko na four wheel nyuma, double double, mbele bado iko na four wheel double double. So a total 72 seater ilikuwa na 8 wheels. Sikuwahi waza kuhusu kumaneuver. Mimi nilikuwa nawaza tu which is the beast, gani na ka beast, gani na ka kamba. Ndio kamba ilikuwa nga beast. Yeah, actually akamba ilikuwa nga Scania yo. Some of the akamba zenye niliona ibetu zilikuwa Scania. A Scania ama UD. But Scania mostly ndo zilikuanga 72-seater back in the days. Na Eldoret Express is one example of a Scania bus yenye imekuwa Kenya for a while. So hizi ndo magari nilikuwa nachora nikiwa mtoi. Kuchora watu haikuanga sana. But kuchora basi na cartoon. Magari na cartoon. You part nilikuwa napenda. So there is this another part kwa gazeti yenye nakuanga wamefanya illustration. Tunaitanga editorial illustration. Yenye wamechora mostly na kuanga lean more on politics side. Utapata wamechora Rao na sijui Obako, ama wamechora Rao na Uhunye, ama wamechora sijui Ruto na sijui nani, hivyo. So hiyo ndio part nyingine nilikuwa napenda kukopi. So instead of tracing, mimi nilikuanga naiona. Nikishaona juni gazeti na watu wengi wana demand gazeti, ukishaona kitu unajaribu ku draw the same thing juu hiyo gazeti itakutoka. Ku trace ilikuwa ni taking time, but ukiangalia kitu na uchore hiyo ni haraka haraka. Nilikuwa na bucha hapo part ya perspective. The perspective part ilikuwa ngenoma nje. Nimeenda St. Peter's nikatoka, nimeenda Cheptiret bado tunachora chora lakini si sana. So kumbe communication part ikakuwa more. Nikiwa Cheptiret nikaanzanga kuwa na mabillboard juu Cheptiret kwa karibu na Eldoret. Now remember, nilizaliwa Kapkagaon. Kapkagaon kuwa na billboard haikuanga kitu rahisi. Tumehamia, nimeenda tumetoka Kapkagaon, tumeenda Lesos. Lesos road trips hazikuanga, zinitonga nini? Zinitonga road shows, hazikuwa mob. Actually zilikuanga rare. Posters zenye nilikuwa naonanga mostly nikiwa mtoi, apart from advertisement, ad denye na kumbuka fiti sana ni ad ya Britannia Biscuits. Ad zingine zenye zili happen hapo nikiwa mtoi ni za Omo, za nini, na TV ito ikuanga colored. So colors nikiwa mtoi za ad zikuwa zina nibamba as such, ilikuanga black and white. Tukimove, mi nikienda sasa St. Peter's. St. Peter's nilikuwa na access to posters. To posters, to gazeti, especially Taifa Leo na vitu zingine ka hizo. So tukienda Cheptiret naona billboard juu from Cheptiret to Eldoret ilikuanga 50 bob. Na by the time umaanza kufika tu Ngeria, ukifika tu hapo Ngeria bana umaanza kuona billboard. Kuna billboard ilikuanga Ngeria, usonge mbele sijui nini, like nimesahau hizo majina, but the last time juzi, last year, nimetumia that way kuenda home. Nilibambika. The nostalgia ilikuwa fiti. Anyway, so hapo ndo nilianza kuona ma billboards. Kijana naona billboard, naona colors, na replicate the same. Hizo ndo vitu zenye nilikuwa nachora. Ningeona billboard, kitu yenye kwa billboard, nichore chenye iko kwa billboard in my own style. See the same way venye imetoka. Nezona ni cartoon iko kwa billboard wana advertise sijui show gani KTN. Kijana nitakuja chini nichore hizo cartoon. The human part mimi siko. Nikiona gari sasa, nikiona tire well and good. But hizi vitu zingine ju human kuchora mtu kwangu ilishingi kwa ngumu. Ilishingi kwa ngumu hadi ita imenyesa ni maanza kuifanya digitally. Nye natumia Illustrator. Na before kunitakuwa na mabrushes na nini na sketch na at least perspective haitani lemea. So kitu kama humans, yo ilinitake a while. But kwa chapter kuchora flowers, hapa ni classics. So my kuchora flowers, wenye wameangalia some of my illustration, mtanoti inakuanga na flowers. Kuna moja yenye nishaifanya Sheila, inakuanga na flowers. Kuna moja yenye nishaifanya for my friend anaitwa Shaki, nilieka flowers. Nyingine nishaifanya for another friend of mine anaitwa Chichi, nilieka flowers. Hizi vitu zote ukitaka kuona enda behance.net/MulindoDV. Utaziona huko iko Behance. Ama uklik tu nini, uklik link on my IG. IG ni Devi Mulish ama Mulish Devi. Whichever the Twitter itakupeleka kwangu. So hizi ni vitu za nilendanga tu nikilan pole pole. Ivo ivo tukatoka Cheptiret nikenda shule fulani. Ocha. Shule nyiko Ocha. Inaitwa Bwalro Primary School. Now, Bwalro Primary School, my art haikuni bamba. Uko sikuwa busy nikifanya art. Nilikuwa bado depressed. Hii ni 2007. Towards the end of 2007, kumekuwa na ile ishing ilikuwa imehappen. Kenya post-election. Kijana nimekuwa nikiundergo my own shit. So, najaribu kurecover. So, 2007. Oh, actually hata ikuwa post-election ilikuwa campaign. And by the time kwa naenda home, I was super depressed. Super depressed. Kijana bado mimi ni mdogo. Sikuwa najua. Nikuwa najua tu, ni venye spendi kitu fulani. So, nika opt kukana shoshwa mi, kuchora ilikuwa haikuwa sana. But someone that struck me, ni mtu mwenye tumegrone, a very special lady, anaitwa Juliet Akinyi Mulindo. Actually, anaitwa Ondedo kama mimi. Mimi na yendo tunaitwa Ondedo. Tukona other Ondedos, lakini she's one of a kind. A very resilient woman. She's a woman in the making. She's a warrior. Kuna kwa na warrior ass. Kitu kama hiyo. Anyway, so yeye ndiye aliniambianga hiyo 2007. Alkiba alikuwa ametoa ngoma hiyo time. Alikuwa ametoa ile ngoma yake moja ya Cinderella. Yeye ndiye aliniambia, if I ever want to be a musician in my life, I should know that I will make a very good musician. And if I ever wanted to be an artist, so kuchora, I should know I'll make a very good artist. So yeye akisema ilikuwa tu mchana. Actually sijui tulikuwa tumeenda kutenya kuni. Tulikuwa watoto wadogo. She's much older than me, rather than us. Yeye ndio first grandchild on the side ya kina mzae. Ndio side ya kina manti na nini kuna wengine. But yeye ni the first, alafu mimi ndo nafuata hapo. But prestigiously speaking, hiyo siku akisema hizi vitu mimi nilikuwa nabambika. Now my dad in class 6, nimechora chora maua tu kwa period. Nimechange chuo, nimeenda Bwalro Primary School. My dad gave me one of his geometrical set, a fancy one. Ilikuwa inakaa kiddish hivi. Sijui ilikuwa imetoa wapi. Akanipatia. Man, it was fancy. It had colors, it had protractor ilikuwa na kala yake, ilikuwa transparent venye tumezoea nini zikiwanga. So it was a bummer. The fact that it's not transparent, it was a bummer. Uzuri ni moja, hapo katikati ya protractor, well, ilikuwa na space. So you could still measure your angles the way you wanted. Alafu, iko na space hapo katikati na hapa chini penye lines zoshikana. Zenye zimetoka sijui from zero, zenye zimetoka kwa 90, nini, penye lines in the center of protractor of the half. Ama tuseme the center of the that half circle of the protractor. Penye zikuwa zinapatana bado kulikuwa na dot. So aligning the protractor to whatever you wanted to measure the angle, it was easy. Everything else was nice, it was fancy. na it was the only geometrical set in school, the only. Kijana niko class 6, my kuzo sasa Juliet alikuwa class 7 wakifanya geometry. Venye walikuwa wamepanga hizi books za class 7, hizi primary mathematics zilikuwa zimepanga in such a way, ukifanya geometry class 6, hiyo geometry probably the same time, according na scheme of work ya mwalimu, probably the same time class 7s wanaifanya, na maths ndo zilikuwa zinaanzanga asubuhi. So ikifika asubuhi, tumeenda chuo sisi wote, mimi, dadi, mami, Juliet anaitwa mami, kina Nora, kina nani, hadi kuliko nilio ikuwa na girlfriend ikiwa primary, hadi yo girlfriend wangu wa primary. That's another cheesy story. Machos. So tukiwa wote bana tumeenda chuo, hiyo morning, mwenye ako class 8 anafaa kufanya geometry, anafanya geometry, mwalimu wa maths alikuanga mmoja, hiyo ndio ilikuwa the one beat ilikuwa inanibamba, alikuanga mmoja. He's my uncle. His brother married my younger aunt. So he's my uncle. Alikuwa anafunzanga maths na CRE. That's the bit that I don't understand. Hizi combinations za walimu mie kwa ini bamba, by the way. Wacha nikiendelea na story nitawaambia kitu fulani fani. So kijana, yeye ndiye alikuwa anafunzanga maths. Kama lesson yetu inaanza, inamaanisha class 7 ndio itafuata. So akishatufunza, alikuwa anabeba hiyo geometrical set anaenda nayo class yake. So si yenda metufuza geometry, anaibeba vizuri, anajua akisha tufunza Juliet anakujia set, umse alikuwa anabebanga set anaenda nayo daro yao. Akienda nayo daro yao, Juliet sayi ametoka class, ametoka break, ndia kujia achukue set daro yetu. Akuja nitamwambia, mwalimu amechukua. Lakini design nitamwambia, sitakuwa namwambia vile inafaa, mimi namwambia kimamluki, namwambia kihome. Juu ni Juliet, uni home. Huu mwalimu anatufunza, ndio namuitanga mwalimu shule, lakini tukiwa home, if I'm not calling him uncle, which mostly lawyers we call our uncles side ya wazai, tunaitanga baba. So if I don't call him that, ningemuita na jina yake, anaitwa Mr. Muyodi ama Muyodi. So akikuja namwambia Muyodi avukule ama Muyodi amechukua, watu wanacheka, lakini story inaendelea. I didn't know Luya that much, but communication was something that I knew at the time. So atenda atarudi huko achukue set afanye nini hivyo. So by the time niko natoka, actually nikatoka hiyo shule nikaenda shule nyingine. Nilianguka, kijana sijui nilikuwa number 5. Now that thing haikubamba my granny never went to school, lakini one thing yenye granny alishi kujua, alikuwa anajua zile vitu zote mupitia ama zile challenges zote zenye mupitia, the only way nitafeel fit ni kama niko chuo. So alikuwa anani encourage niende shule, mostly nipatane na wasee, like ni interact na watu hivyo. So venye nilianguka, mzee, my granny told her daughter, anti yangu fulani, the late Madiro, anaitonga Madiro, the lady anaitwa Madiro. So kambia Madiro, udevi anaanguka, nashuku ni mchezo, si unaweza mchukua umpeleke shule nyingine. Now, at this time, my dad had promised me kunipeleka shule nyingine fiti, inaitwa St. Augustine, huko ni boarding. Na mimi boarding nilikuwa najuanga, mkienda boarding lazima mtaniliwa drawing books, sijui mtaniliwa nini. Now the artistic part of me ndio ilikuwa inabambika juu naenda another boarding school. Kumbuka nimetoka St. Peter's, na boarding was something that I enjoyed nikiwa mkidi. Being away, hiyo ni something that I enjoyed. Nilika home sana, di being away ndio ilikuwa something fancy to me. So when going to, badala ya kupelekwa St. Augustine, nikapelekwa Butler Boys Primary School. Now, this is where the problem comes in. I'm in primary. I'm used to sitting with girls. I'm used to being in an environment that is like, it's not gender biased. Si men peke. Women wamekuanga tu. Ndiyo, kwanza ni, I was used to being in classes that women were more than men. Alafu napelekwa shule yenye ni only men, na unajua shule yenye ni only men kuna high chances ya watu ni bullies. So nimeenda hii shule, Mazi prefects used to bully us kama nonsense. Naishi kitu kama 2 kilometers away from the school. 2 ama 3. Ini tulikuwa na baiskeli na nilikuwa najua kuendesha bike. So tulikuwa nenanga shule na bike. Nikiwa hii butla boys. So nikiwa butla boys nilikuwa na one extra book. Hii one extra book, I used to draw any cartoon that I could come across. Zile cartoons zinakuanga kadi ya watoto ya kuenda hospitali, clinic cards, nilikuwa nachora hizo cartoon. Ile cartoon, unaona hiyo mascot moja ya KTA supermarket. KTA supermarket is it's one amazing thing that happened to my life. Not like washine party anything or anything, but manzi nilikuwa nabambika na their logo and their mascot yenye iko kwa hiyo logo na trolley na nini. So I used to draw it like regularly. Hadi nilikuwa nimemaster ku draw. Kuna hata last year nimechora one of them nikiwa home. Iko kwa one of my sketchbooks zenye ziko home. I didn't color, I just drew. So hizi ni vitu zenye nimeshinga kuzifanya zikinibamba tukisonga. But kitu funny nikiwa St. Peter's, kuna boys wangu fulani anaitwa Peter. Peter ni bro ya Mary. Mary, tulisoma na Mary tukiwa class 8. Tulipata na naye class 8. Mary alikuwa monitor, mimi nikiwa prefect tukiwa class 8. But bro yake alikuanga, sijui alikuanga class prefect ama alikuanga nini, but bro yake alikuanga chopi tukiwa primary, tukiwa St. Peter sasa. So bro yake alikuanga na markers, alikuanga na crayons actually. Alikujanga na crayons on Friday shule. Kijana ni nani? Mimi nikacheza kitazan, kimamluki, nikamuibizo colors. So vile niliiba colors on Friday in the evening. Niliiba nikijua nitazitumia on a Saturday. So niliiba ikafika jioni aka complain, akaenda home. After ameenda home, on Sato akapop by the school. Shule ilikuwa topo karibu. Shule home kwao inakuanga topo karibu na St. Peter's hadi saa hizi. Mnakumbuka ule client mwenye niliwambia nilikuwa na work naye last week? Amenipatia very bad news. Ni sawa tu. So nikamwibia ngizo kala zile alikujanga Sato ku confirm na niliiba. Hakunipata nazo, lakini watu ninao kumeniona nazo. So on Monday akiulizia, on Monday ile fienye nilikuwa nayo nikindanga nikazificha mali fulani, watu kumbe waliniona. But hawako nistaki kwa Pita. Wakaambia tu Pita penye anaenda kutoka la zake. So Pita kenanga katoka la zake hapo. But niko sure deep down anajua kama ndo nilipita gani hizo colors. Hiyo after nimeiba nilienda nikachora vitu 2-3 na ninashuku nilikulanga maka ya orange ama junior yellow. Nilikuwa nakulanga hizo crayons actually nikiwa mtoi. Kuzichiu tu. Na sijui mbona nilikuwa na chiu. Sasa hizi hiyo tabia iliisha. Juu do art. So tumeenda anyway, turudi kwa story. So kijana nikatoka nini, Butla Boys. Kutoka Butla Boys nikapelekwa shule fulani kwa Nandi Hill. Sasa hii sasa hata si shule fulani, one of the best school I've ever been to. Huko ndo penye my graphic side ilikuwa introduced. Nilikuwa introduced to graphic part of my life. Hii Griffins is a school yenye ilikuanga na a lot of connection. The director kona connection ya other schools majuu. So we used to get books. Tulikuwa napatanga illustration books. So kwa hii shule tumetoka hiyo nikaenda sasa hii shule moja inaitwa Griffins Academy, Kipriria Hills Academy in the brackets Griffins. Huko sasa ndo nilipatana na graphic call material, nilipatanga books zimetoka London. So kuna shule fulani majuu inaitwanga Priority School, kitu kama hiyo. Hiyo shule walikuwa natumanga some of their books zinakuja Kenya. Zikikuja Kenya naona hizo colors za art zilikuwa inanibamba. Alafu nikiwa class 7 na class 8. Ile 7 nilombea nilirepeat to 9. Nikapelekwa 7A. So nikiwa 7A nilikuwa nasoma na bro ya Pamela Jelimo. Alikujanga na books zenye walipatiwa as Pamela was being sponsored
as an athlete for the Beijing Olympics. So akikuja na hizi books manzi alikuwa ananigawia. Niko na book, niko na drawing books pia, niko na pencils. Niki top class ama nikiwa top 3 ningepatiwa penseli zingine za blue. Zilikuwa zinakaa fancy. Blue pencils. Amazing. So nipati hizi penseli maze sisi nayo kuchora cartoons. So kulikuanga na PE. PE used to last 1 hour. At first used to last, I bet, 15 minutes, oh, 30 minutes, ama 40 minutes, 20-20. So the first 20 minutes mgenda field, alafu the following 20 minutes mgenda computer lab. Computer lab mgenda kucheza games, ama muinteract na iprogi na ituanga Enkata. Enkata was the encyclopedia before Wikipedia came into the market. Now, before Wikipedia, Enkata was the thing. Na Enkata ilikuanga so popular juu ilikuwa inakujanga already installed into the Windows. Kazi yako ilikuanga tu kuupdate. But sasa hii Griffin sawa kuanga na net. Modem ilikuanga something only the director and Mr. Cook. Mr. Kuto was the computer lab director. Actually, Mr. Kuto tukua na mwitanga director. Sijui mbona tukua na mwitanga director. He was a fancy guy. Alikuwa anapenda tech. Na nileza kupenda tech nikiwa mtu hii. So you can guess it. Hatukuwa mabishte, by the way. Hatukuwa mabishte juu. The tech part of me ni ya kurip things open. Nataka kujua nini iko ndani. Nataka kujua inafanya the job. Nataka kuchokora vitu kwa comp. Na the tech part of him ni kumake sure vitu systems ina run vinyi zinafaa. Computer lab yetu haikuanga na servers, haikuwa na website, haikuwa na web, hatukuwa naweza kubrowse web. So tulikuwa tunachezanga game. Game tulikuwa tunachezanga hiyo time ilikuwa Need for Speed na GTA Project IGI au Project IGI, GTA Vice City na GTA San Andreas na GTA gani nyingine. Tumecheza ma GTA kadhaa, alafu Solitaire, Pinball. Hizo ni games zenye tulicheza tukiwa watu hii. Kwa comp. Hii time, monitors zenye tunatumia maze ni CRT. Big monitors. Computer, sikuwa na notice kama ina lag, but ilikuwa ina load. Na kumbuka ukisearch kitu, juu sasa watoto likuwa nachezanga games more than visit and cutter. Shule likuwa na fichanga hizo nini, like umse Kuto ange feature games. So tukuwa nendanga tunasearch. Tukisearch kuna kale kapapika likujanga na Windows XP. Kapapi fulani kalikuwa kana kusaidianga kusearch for anything that you want. So ako kapapi kalikuwa kana ni bamba, kalikuwa cartoon. Imagine nishaichora, nilikuwa naichora. So yu time nikichora, that's where animation now kicked in me. Nikichora, unajua ilikuwa usazi, inajifanya inatafuta hivi chini, kuna magnifying lens, inachukua book, inaperuse. So nilikuwa na imagine mazi, hatu waliwezaje kuunda hiyo cartoon, na wakaiweka hapo chini, ako kadogi, ikusaidia kutafuta vitu in your comp. Ilikuwa inanibamba. So this is the time, director bought an Acer, director of the school, anaitwa David Diego, bought an Acer laptop. Akibai Acer, mzee wa mimi pia naye, kijana mzee wa mimi alikuwa ametoka Mombasa, hii time kachingini kamaongezeka, pia akabaingi Acer. So bottleneck ilikuwa hapo pa mzee wangu, yali by Acer, juu anahitaji kureply my emails za jobo. Mimi sikuwa najua part, mimi sikuwa najua anything that school computer iko na Enkata, iko na games, iko na nini, hizo vitu zote. So I used to bother my mzee anipatie kompi yake nicheze game. Na hakuwai. The first time mzee alinipatia comp, alinipatia lapi ni 2016 November. Ndo mzee alinipatia anga HP, ilikuwa anga HP gani? HP, damn, mbona nasahau? HP 640 ama 460. Ah, damn, mbona nimesahau, nitakumbuka. It had processor yake ilikuwa Celeron. Ilikuwa 1.7 GHz. Ilikuwa fast for that time, but very slow for what I wanted to do with it. Nilikuwa nataka kuunda animations. Ilikuwa very slow. Nilikuwa nataka kufanya graphics, ilikuwa very slow. Lakini kufanya schoolwork, kufanya writing, kufanya nini ilikuwa fiti. Kubrowse the web ilikuwa fiti, kucheza games ilikuwa fiti. So mazee mimi tukisoma Griffins, nilikuwa sasa naanza kuinteract na graphic, naanza kuinteract na interface za comp. naanza kujua story na Photoshop, lakini mimi mwenyewe sizi fanya Photoshop juu kumpiza shule wezi install anything. Ilikuanga, like, you're not allowed. Plus ilikuwa Windows XP. Kupata tena programs zilikuanga ngumu. So hizi ni vitu nilikuwa nasikianga tu kutoka kwa watu. Kuna msee kwetu, Anto Bramu, he's a graphic designer. In fact, he's a very good graphic designer. You should check him out. Anaitwa Bramuel Muleka, pale IG. Yeah, kutaka kufanya design, unaweza mwambia. Pia mimi ni designer, lakini napenda kusema watu wengine wenye ni madesigner wenye ni inspire. Kuzi wote tuna grow. So yeye ndiye interacting na Photoshop way before. Yeye ndiye interacting na cameras na laptop way before me. Kijana mimi nimegrow, nimepatana na CRT monitors, nimepatana na hizo keyboard. Tukamaliza primary, tukaenda high school. Kwenda high school, tukapatana na kitu inaitwa drawing and design. Tukipatana na drawing and design, watu wa DD. Kuna msa anaitwa Peter, my friend. Tulikuwa nasoma naye high school, alifanya drawing and design among other guys. Wakifanya drawing and design, mimi singefanya drawing and design juu. Drawing and design nilikuwa nafanya sinye mimi nilikuwa nataka. Kumbuka mimi nataka kuchora for cartoon. Mimi nataka kuchora for media. Mimi nataka kuchora magari, nataka kuunda posters, nataka kufanya nini, hizo vitu zote. Wao wanasoma drawing and design, wanaenda kuchora structures, wanaenda kuchora buildings. Manze kwangu hiyo time ikawa inanibamba. So what I went to do nikiwa high school, nilisoma another language, nilisoma German, nikasoma hapo juu nikaongeza home science. Home science nika drop nikiwa form 2, nikaendelea na German to my form 4. Nilikuwa natoka high school nikijua naenda kampo kufanya anything related to science ama anything related to media. So by the time nilikuwa naingia kampo, nikapata course. Course yenye nilipata, course ya kwanza nilitiwa ilikuwa Bachelor of Science at sijui in Education something. Ilikuwa university yenye sikuwa nataka. Na mimi deep down nilikuwa nataka kwenda Embuyuni out of good faith. Nilikuwa nataka kwenda Embuyuni juu, man, kama singeenda Embuyuni, sijui life yangu ingekuwa venye iko saizi. Nilikuwa nataka kwenda Embuyuni juu ya kitu important sana kwa life yangu. So nikienda Embuyuni, mazee mimi najua it's just a university like any other, iko na any course yenye nataka. Nakumbuka mbuyu yangu ashaniambia yeye akisoma health akiwa kampo, alikuwa anaenda an interact na hizi classes zingine, alikuwa ana interact na ma students wengine wanasoma carpentry inaitwa woodwork, wanasoma metalwork, wanasoma nini. My father is so creative, it's so artistic too. So hapo ndo penye aliokota skill yake ya kuchora. So mimi niko najua the same thing it happened kwangu, na the fact that niko na background ya kuchora chora. Kwanza nikiwa high school nimefanya fanya makalige, nimechora chora tu vitu nikiwa high school. So niko najua bado niko fit. So niko najua nikiingia kampo haitanilemea. Kwenda kampo nikapata courses zote hazinifavi. The only one course ilikuwa inanifavor ilikuwa Bachelor of Science Physics major. Now nitaita physics major juu at the end of the day nilimeza na physics, but nikianza ilikuwa inaitwa tu Bachelor of Science hivyo. Mnajua iko, so naitanga Bachelor of Science General. So mimi nilifanya Bachelor of Science General juu ilikuwa inanipatia opportunity ya kusoma chenye nataka, si chenye mtu amenichagulia. Mimi mwenyewe ndo nilikuwa nachagua chenye nataka, nilikuwa na options. Nikachagua chemistry na physics. Na kuchagua hizi vitu mbili wakaniongezea bonus nyingine hapo juu mao. Now, mimi nikichagua hizi vitu, nilikuwa najua tunaenda kusoma vitu zenye zinahusiana nayo. Zinahusiana na chemistry, tunaenda kusoma vitu zinahusiana na physics, tunaenda kusoma vitu zinahusiana na mao. The math part, can't complain. Tulisoma vitu za math, hadi nikaanguka math, a good one. A good one. Kuna kata yenye kijana nishaipata, a straight zero. Na nikat, a straight zero. Na nikat, na one of my neighbors... One of my neighbors aliwanga sijui 30 out of 30. Na nikat calculus. Man, nilijita mkutano, man. Nilijita mkutano haraka, very quick, fast. Nikajiambia, Devi bana, hii life uko sure this is what you want for you. So kujita mkutano nikiwa hiyo first year ndo nilidecide kuchase my design, my artistic part. After nimeanguka my first year nikacheki, ndiyo physics napenda, ndiyo napenda kufanya chemistry, na ndiyo nezenda kwa library ni JMS na books. Lakini at the end of the day, nikigraduate na hiyo degree ya physics, nitenda ni apply job wapi? Kwa research institute. Kwa research institute, nenda kuchora nini huko? Kuchora molecules? Hapana. Nilikuwa nataka tu kuchora, nilikuwa nataka kuwork kwa media, nataka kufanya nini ni hivyo. So by the time kwa namaza first year na nimeanguka, nilikuwa najua chenye nataka kufanya, nikiendanga nikaambia mdamu wa mi, mi na call off. So nikimwambia alikuwa anajua kijana anaacha shule. But your time, your time ilikuwa naisema, nilikuwa najua atanizushia, nitarudi Embu, nini hivyo. But hakuzua, mimi nilimwambia tu mimi nime call off, naenda kwanza jobo, nikaendanga nikakuwa chef kidogo. Nakumbuka nilimwambia nilifanya nini nikiwa high school. Nilisoma home science. So nikakuwa chef kidogo, nikakuwa waiter kidogo, nikaanza kufanya online writing kiasi. So after nimefanya fanya hizi vitu bana, ikafika 2017 nikaamua kwenda shule. Shule ya kwanza yenye ilikuja kwa kichwa changu ilikuanga ADMI. Nilikuwa nimeona posters zao. So nikiapply ADMI, man, kumbuka huu ni kijana mdogo. Kijana mdogo, nimekosana na mzee wa miji already kwanza nikitoka high school. Kuna kitu aliniambia nifanye nikakata kufanya. Tumekosana naye daddy issues na kuanga nazo Bob. Anyway, hapa penye tumefika, by the way, kwa umefika hapa na umesikiza episode daddy hapa, enda usikize episode 1 ya You Better Ask Somebody by Glowful. Sikize episode 1 yake. Episode 1 yake, I bet title ni daddy issues, very interesting, and she's very interesting, na yeye na crew yake. Yeah, na whatever they're doing, very good. It's a podcast too. And always kize, utaniambia next, utaniambia, utani DM ama what you think. Me, to me, amazing, 100. So kijana nikaendanga ADMI. Kwenda ADMI maze nikiwa po kwa reception. Mi nikienda ADMI, nilikuwa nataka kwenda kusoma graphics. Lakini sikuwa najua inaitwa graphics nini. Kwa reception, receptionist aliniongelesha shit yenye sijui kama nitaikuwa na guts ya kumwambia, hata sijui kama bado ako hapo, but niki apply. Aliniambia kuna level 1, level 2, level 3. Ikani discourage niko kwa reception. Kumbuka ni machana na ADMI, na kwetu hawapendi mtu kama usomi uwezi leta input kwa table. Kusoma lazima. Mimi hiyo time nimeamua kusoma, lakini nasoma art na graphics. Sasa nimeenda wame divide 3 courses. Mimi nataka kufanya graphic design certificate, ndio nifanye graphic design diploma, ndio niende hivyo nikiscale high and high and high. Juu, first of all, sijui graphics ni nini. Sijui venye software zina work. Sijui hivyo, like sijui hizo vitu zote. Already nafaa kulipa, ilikuwa around 20, nafaa kuspend around 20. Okay, for that course. Nafanya writing hiyo time, kijana ni mwanja onja pesa kiasi hapa na pale. Ni 2017, na tesa vibaya sana, kijana ni kofiti, maisha na ni bamba, si siri. Alafu nafika shule, mtu ananiongelesha mbayo, na on top of it, kose nye nafaa kuisoma atago, wame divide into 3, ili ni discourage, but haiku nifanya ni ache kuisoma, so ni kama kuenroll level 1. Nikasoma level 1, nikaangalia outline ya level 1, level 2 na level 3, hizo vitu zote zilikuwa kwa certificate. Ni vitu zenye ningefanya nikiwa home. Yeah. Si kuongea mbaya about the school or anything, but ni vitu zenye ningefanya nikiwa home. So mwalimu, 2 people. One of them anaitwa Brian. O'Brien, and I do search O'Brien Studio. Is a very good illustrator. Yeye ndiye alinifunza illustrator. Illustrator CC. Yeye ndiye alinifunza kuitumia. Mwingine anaitwa, jina imepotea, Otieno ama Atieno, Otieno something, Geoffrey. Mwingine anaitwa Geoffrey, yenda alinifunza Photoshop. Yeye alikuwa ametumia Photoshop for 15 years, by the time alikuwa ananifunza Photoshop. Na one thing yenye alionyeshanga class na ikanibamba, alionyeshanga class how to change, like texture ya mse, unavyenye watu wanakuwa na pimples. How to use healing brush. Iyo ndo kitu nilitoka na yo graphic school. Iyo na yes kumaliza. Kumbuke ni nilicall off my physics degree pale Embu. Nimeenda ADMI. For 3 months manze tumekuwa tukisoma softwares. Me already nisha learn software. Nili learn na 1 month. Ni software already. Ni comp. Comp nimekuwa nikiinteract na yo. Hizi ni vitu ziko YouTube. kwanza hizi poster design ni nini, ni vitu nimekuwa nikifanya before, vitu nimekuwa nikiinteract nayo. Nilianza kutengeneza posters kutumia Canva before nijue kuna better way ya kutengeneza high quality posters. So chenye hata ili ni drive so much into Photoshop ni mtu fulani nishaitengeneza poster for Esparks. Esparks ni group yetu, niliact nayo nikiwa kampo, tukafanya mashows, nishaitengeneza. And then one of my members, ama one of the members of Esparks, akasema, maze, I have done a quirky job. Hiyo kitu iliniuma juu, by the time I was designing the poster ilikuwa in the evening, at night, usiku wa manane. Aya, alisema hivyo, mimi nikaumia roho. So kijana, mimi nikaenda EDMI, uko nililearn software mbili. Nililearn Illustrator na Photoshop. Sikufanya final exam due to many reasons, but wacha tutumie reason moja common yenye ni financial constraint. So hiyo ndio ilifanya sikufanya exam. Tumesema acha tutumie reason moja, but among other reasons tutasema baadaye. So 2018 yangu ikaisha hivyo, tukaenda 2019 nikifanya tu design, but sikuifanya sana. So 2019 nikaanza kulearn kutumia Premiere Pro na kulearn pia kutumia After Effects. So 2019 nilianza on a very high note. Nilianza niki after nime illustrate watu na kutumia Illustrator. 2019 niliundianga one of my guys lyric video. Now mimi ni mtu mwenye nikiona kitu na learn na naifanya. Nililearn kutengeneza lyric video 2019. Nikaiva, nikafanyia huo msee job, nikafanya another artist jobo. Alafu 2019 nikaisha hivyo, two other artist jobo. 2019 nikaisha hivyo. 2020 ndio sasa my career as a graphic designer ili kick in. 2020 nilikuwa nimepanga fiti. Before Rona, nilikuwa nimepanga for ni open the studio, niko na all the equipment zenye nahitaji. Then Rona came, then lockdown came, then sitting at home came, then hizo vitu zote. So while at home, nikachapa strategy moja fiti, niko na how to design my portfolio, nika design my website. My first domain ilikuwanga .co.ke. Actually, my first domain ilikuwa .ml. Alafu, my second domain ikakuwa .co.ke. And now, I'm back to .ml. Yeah. And I always design my website. I always write code for my website. I design all the pictures for my website. I select the font and do all that, those stuff. And that's how I became a graphic designer. So, kitu funny na mimi saizi tools zenye natumianga for my design, natumianga Vake A30. Iko na 8192 pen pressure. Yo Vake graphic tablet, yo ni the best. For my daily drive phone, natumia Nokia 2.2, Android 11. Iko na 16GB ROM, 2GB RAM. Pia nae inafanyanga vitu zenye nataka for that time. Natumia HP 430-431. Iko na 4GB internal RAM na iko na 1TB internal ROM. Ama tuseme hard drive. Alafu ni 2.4 GHz. Naweza iaccelerateisha size nyingine inafikanga 2.9. But by the time inagonga huko 2.9 inakuanga ikiramp up vibaya, ama ina throttle inazima. Iko na 4 processors na 2 cores. Niko i5 2430M na iko na AMD 3000 series GPU. Now AMD sijai work. Sijui mbona inakatanga ku work. For my software zenye natumianga Illustrator for illustration, Photoshop for poster design, Audition for editing audio ya podcast. Natumia Premiere Pro kuedit mavida za YouTube mostly, ama for my reels na nini nini. After Effects kuunda zile motion graphics, na Krita for easy animation tools hapa na pale. Yeah, basically that is it for me. Man, hizi ni vitu zenye nimela nyingi from time to time as a graphic designer. And that's how I became a graphic designer. And 2021, we're still going. So saizi niko na 4 years za design, but niko na only 1 year za professional designing, za kuwork na clients. Nimework na clients, big brands, for a year sai. But if you can next year, same time kasa hizi tupiga another story, tujue tutakuwa tumefika wapi, lakini I think I am where I'm supposed to be. I feel home whenever I do design. Well, and that is it for today. A long story of how I became a graphic designer. Bye.